Yeah, old pepper. But back up in this one.
Hold up, hold up,
hold up.
Yeah, I could you a mini star and ziambao Instagram na 16k. Na goma kadha ziko mtaa mizi kin pay. Kila media kin play, zila jatua stay. Toto alinfanya ni John Smith kwa jada bin ket. Enzi na roll na bull ranking. Tunakata mitali kwa trap king. Tunasaka chambi, kabla jajala janiona pumpkin. Ajanza kuniektia na vitendo vinaongea Charlie Champlin. Before since kiki I was strictly as a snoppy doggy doggy wa jiki jiki jiki. Kabla ya hizi kiki likuwa nikispiti, so mnaona nime na wili, ndo mnahisi sipigiki. Na kumbe life so easy kufika majuu. Dede nilikuwa natoka kino hadi kawe kwa mguu, kwenda kupiga habari kwa vina tu vibe you. Nikulize wewe unasema na bebwa are you you. Kabla suwa nilikuwa kwa stage ya bato na domido. Bada suwa ndo kaja da nika stay migo migo. Hata mondi bada kusema na nkubali sikuwa na ego. Na kumbusha tunido babako kabla uyo jonijo.
Click 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 click. Wauwe. Click 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 click. Wauwe. Click 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 click. Wauwe. Click 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 click.
Mona. Kabla sijatoa sina koloni ilikuwa na chama. Kabla sijapewa haja mashavu na wana. Kabla mwanangu does know hajatembea na baby mama. Hapo ilikuwa kabla sija fall na kuimbele kinganga. Kole nijua juzi afu unasema minde basi. Kwambie tu niko da kabla ya hiyo mwendo kasi. Kipindi zilikuwa uda sio uba kama taxi. Yani we ni uzao wa email mini fax. Before motra I was me. Good luck shule. Mtani wakinitagudi enzi ya Masai Camp. Kabla hata ya double free. Kabla mziki kuwa issue nilifanya collab free. Wasanii walitumia usta kufanya umangaa. Kabla wakati wameshiba na wakati wanakufa jaa. Rap game ilikuwa enzi ya solo thing ulama. Sasa hii marapa wengi ni wacheshi kama ulamwa. Kabla wengi kujua mini artisti nianza kufanya hiki batisti. Kanisani ndani ndipo lipo make history. MC akiwa ni pilipili kabla ya hiki. I really miss it.
Click 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 click.